Kei ngā rangatira o Tainui Waka, tēnā nō rā koutou katoa. I tēnei wā nei, kei te whakahaere hia he hui ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, ko te ingoa ko Designing Our Constitution. He hui tēnei e whakamānua ana i te mahi o rangatira, i te mahi whakahirehira a Moana Jackson nōna e orana. Ko tētahi o ngā kai whakahaere i te hui nei ko Ahorangi Makeremutu.
Te mea nui, kia tai atu tātou ki te tēnei taumata pēhē te haka tinana i tēnei moimoia Moana Jackson kia hanga he constitution hau. He constitution ko te pūtaketanga o tēnei constitution ko te tikanga, ko he hakaputanga o te rangatiratanga o New Tirini me te tiriti o Waitangi. Koe nei te mea nui.
Hoi anō rei te iwi, roto i ona rā, ko tahi rau tuatahi ka oati te kāwanatanga ka turakina e rātou te aka whaiora, arā te manatu hauora Māori me te aha i turakina e rātou. Nō reira heaha kei mui te aroaro o te hiarau kaimahi i tōna tikanga kāmahi mā te aka whaiora hei ngātou e tū mai nei. Nā, no te rā inanahi, ka hui ngā kaimahi me ngā rangatira āiwi ki te marae o Pipitea, ki te taki karakia hei whakakapi ake i te manatu hauora Māori i te aka whaiora, i wawatatia nei i tūmanako tia nei e tātou katoa engari i ora nei mo te wā poto noiho. Kia tahuri ake tātou kia tū whakairiora Williams o te rōpū kahurangi o Ngā Hinara.
Ana ko te pōreno tākuta Shane Ricky, ko te kōrero a te premia a mō tau kaupapa, a te kaupapa hauora, Māori, a ko te kōrero me hei he tirotiro te tahi whāinga, te tahi huarahi tōtika mō te oranga nui.
Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina. I toa te kapa poitarawhiti hanumi o te rakipai whenua i te whakataetae o te motu i ngā rangi whakatānei mō te wā tuawhitu karapipiti. Nō reira, nā te ahi pērā rawa e te angitū o te warohe, kei a maru tāwhao te lamea pea te whakautu.
He nui ngā whakatakoto mahere mō te rohe o te rakipai whenua. Kātahi he nui te wā ka whakaakona e wā mātou taitamariki mai te tau heke i te 20, te tau heke raro anō i te 23. Ko rātou pea te tino aronga mō te rohe whānui, a koe rā pea i pēnā no te pai pea te kaunga o te rohe. Engari, ko te mea nui ko ngā tāngata, ko ngā kaitākoro. Me mihi anō ki ngā mātua, ki ngā kaitautoka anō i te rohe whānui o te raki pai whenua, nā rātou i ora ai, i kaunga pea ai a te rohe.
Koe ranga hā, kinikino o te wā, kia ora tātou.
Nā nō reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga.